ngavule igate bacabanga ukuthi ngilate kangiri chocolate wehlise ngesprite ngavule igate bacabanga ukuthi ngilate kangiri chocolate wehlise ngesprite ngavule igate bacabanga ukuthi ngilate kangiri chocolate wehlise ngesprite. Yo my nigga, this is your man Lili Nuba. When you hamba no bar, then I'm hamba no king no bar. Yo yo yo, my man. Your daily chocolate, my jello booty lazy. Can't you flick gazy? I'm a hater, by a hater, by some chocolate. Yo, sebe zon and sprites. Yo, sebe zon lama hit. Yo, yo de tulaga se, esula bonka banjos we. Yo, my man. I'm a rapper, bonka yazi. Hip hop artist yazi. Yo, my man. Ngijunga phezu big Zulu, uvika ngathi uvika iZulu, maqhamuka mina. Yo, yo, MC uyazi, nome MC, yo my man, yo my nigga. Dan Ken uyazi, noma ngacosha maken, anginankinga, yo my man. Monke zweni bayazi, OKO bayazi, ukuthi I'm a number one rapper. Yo my man, yo, 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 uCasper Nyovest uyazi naye, yo. Yo, ngithi noma ngahlehla ngo reverse, ngoba maseqhamuke mina angikaze yophambili. I'm a number one rapper around the world. Yo, 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 my nigga.
Yo, yo, yo,
yo, my man.
My nigga.
Ngavule igate, bacabanga ukuthi ngilate, kangiri chocolate, wehlise ngesprite. Ngavule igate. Bacabanga ukuthi ngilate, kangiri chocolate, wehlise ngesprite. Ngavule igate, bacabanga ukuthi ngilate, kangiri chocolate, wehlise ngesprite. Yo, 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 my man. Yo, 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 yo. Kuli kuli msize, ungipa mahiti. Ngoba abantu bonke ezweni. Yo, yimina ngibanikeza umculo omnandi. Yo, awunjengoba nocula kahle ezweni. Yo, awunjengoba nogqoka kahle ezweni. Yo, akekho uyedwa uLinuba. Yo, akekho uyedwa uKing Nuba. Yo, bayagqoka bonke kodwa akekho ugqoka njengami. Bayacula bonke kodwa akekho ucula njengami. Yo. Yo, I am a number one hit maker around the world. Ngisho nomalume uChris Brown naye uyazi usefisa ukucula nami kodwa mina ngiyala angoba yena akekho ezingeni lami. Malume wami uyongixolela lapho phesheya ngizokuvakashela, ngizofika ngizobona ugogo. Abantuzweni bafisa ukucula nami angoba ngicula kahle akekho fana nami. Yo 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 yo. Ngavule igate bacabanga ukuthi ngilate kangiri chocolate wehlise ngesprite. Ngavule igate bacabanga ukuthi ngilate kangiri chocolate wehlise ngesprite. Ngavule igate bacabanga ukuthi ngilate kangiri chocolate wehlise ngesprite. Yo my nigga, this is your man Lili Nuba. When uhamba no bar mina